sauti safi again.
Kutani mina vimba.
One.
Lusa kupima nina dinda.
Mina tokea kibao.
Kutani mina vimba.
Paso pale.
Lusa kupima
nina dinda. Nakanyagia malishore umpaka wambepo. Mina taka tuwaseme. Napita kita chao na weka mademu zao. Mina taka tuwaseme.
Kanyaga.
Wanaubato na mimi. Sina story na macho na peni.
Mona.
Na wakimbiza kami jipwa. Kumzi ndogo wamekwisha kabisa.
Nilipo mute walitangaza msiba. Wakasema RIP mti safi J young nigga. Wakiamini shule tayayusha vina kwa medula. Kasahau kilo ya mchele haipimwi kwa ula. Wengi wanafiki wanadis kila day. I love peace. Wanapita on my way.
Kanyaga.
Wanasubiri waniposti nikifa. Nikifa huru wanafili pain. Na vyo panda bay inachojua. Kwanza haukijui unachojua bro. Na vimba kwa pomo na kuboost wabana kuwa. Unasahau kuwa kibaa kuna noma zaidi ya devil. Unafushusha lana mana kuna mbaya kwenye engo. Kuchina na evenda hip hop. Hip hop game. Walking alone, living alone in the base we cram. One festi, festi one. Scan in the memory. Full of fun. God bless my history. Walking idol, pull on my blame. Bloody money will match, end of fame.
Kanyaga.
Big stanza, before one rise. Wangapi wataanza kurise. Hip hop grease, amini. Walianza wao, wakashuka katheluji. Na chapisha best killer day. Mti safi na ndika kilicho fitwa. Kilicho na jaza fifo, mwiko disco. Kula diko, niliko, siko, liko. Napita mapito, kabyo ya pita, napita kifo. Natapika best, kabyo ya tambika matambiko. Nandika chema, na nema, tuju ya mdundo. Chanda chema, nipepete, usilete, shobo lundo. Nakunja nyundo, kabla ya denti kufunja ungo. Mindo yule anao fles, unizibi kwa kipunguzo. Mungu kanipa kili, nifikiri ndani ubongo. Sifikiri shombo, embe ni embe atakama ngongo. Life ya bongo, hayana tofauti na kwenye mtaro. Nandika gano jipya badiliko
na sharubaro. Nakanyagia madishore, umpaka wambepo. Minataka tuwaseme. Napita kita chao, na weka mademu zao. Minataka tuwaseme.
Kanyaga.
Wanaubato na mimi. Sina story na macho na peni.
Mona.
Na wakimbiza kami jipwa. Kumzi ndogo wamekwisha kabisa.
Die hero, zero hero, die rapper mixer. Mane kilo, nipe zero calf, mina pita ndani ya mdundo, kwa tungo, nagonga nyundo. Vesi lundo, tungo hizi mvua za masika.
Kanyaga.
Pasua milima, kamanda, simama wima. Nice rapper, mwana falsafa na saka bima. Amini Mungu, badi nsaka bezi kwa yatima.
Wanaubato na mimi,
na wakimbiza kami jipwa.
Na like lady, ane like vitu vyangu. Sina like na play, ane like pesa zangu. Still young, money with the high brain. Tende boy, one will supply my pain. Check money, before you turn to the ground. Mziki kazi, nafanya mentali. Sikia sound ilizaliwa. Kurise papwe wani, wanafiki wasaliti. Wanupata hiramani, wanabugi. Na wacha midomo wazi, skendo azizagai kwa speedy ya paparazzi.
Ona.
Mti safi, call me if you like. Like vesi, vesi stanza, zina ufeki. Napo chana, snicho na mwaga damu. Lisha beto na wazembo, wanofanya hipapo ram kwa salamu. Michano na vina na chimba msingi rapper. Kama king na sifa ya kuitwa ding.
Kanyaga.
Wanaubato na mimi. Sina story na macho na peni.
Ona.
Na wakimbiza kami jipwa. Kumzi ndogo wamekwisha kabisa.
Kitani mina vimba.
Ara.
Lusa kupima nina dinda.
Mina tokea kibao.
Kitani mina vimba.
Paso pale.
Lusa kupima nisha dinda. Yeah.